wale watu wa naimba takama wanalala njala chokile kila siku ura 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 kila siku. Hali yako we haujue umasikini, angalia wale watu awalie hawaombi, wale watu wa naimba takama wanalala.